Zani Music.
O jamani, kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote mwanangu, si ni marafiki toka tulipojuana. Tunaishi peace yani kama ndugu yangu, kwenye shida tunasaidiana, na kwenye raha tupo wote mwana, si ni marafiki toka tulipojuana. Tunaishi peace yani kama tumeshia mama. Ona basi ukiwa nazo na kujua
kuwache minazaje, we upigwe inawezekanaje, tunione naletewa unyonge wanazaje, wanipige tunawakata majembe ao, wendo akunizika muni wangu, nakubali chafu yangu, wendo akunizika jeshi langu, shina sita chafu zangu, wendo akunizika ndugu zangu, badi ya taomi wangu, jendo kunizika chafu zangu, vinanda klasiki chafu zangu, yeah.
Na vikumbuka visabuni sabuni we pamoja na vyakula, uvokuwa ukiniletea mikipindi nipojera, na nikikandi wa maskani wanapata sira, na tukiwa kwenye vigodoro na nikamatia chula, ila niliumialo pale niliposikia mke wangu ameolewa tena, chawa wangu na mabisho yapo nikuta majanga, hakuna nilomuona, shabiki zangu mtani uko najua lilia sana, kajua sirudi tena, ngeleza kitu kingine lo. Wengine wanauana, wengine wanaoana, yule jambazi lomfanya rafiki nikiza ni shabiki, najua ndo kaniponza, sio ni ndugu wala rafiki, wando mepamba na kufa na kupona kamsa.
Aijalishi
sio ndugu wa damu mimi na wewe,
aijalishi
kwetu mbande kwenu kisa,
aijalishi
mimi sifanani na wewe,
aijalishi
nilijua na vipi na wewe,
aijalishi
we Mkristo mimi Muislamu,
aijalishi
we Makonde mimi Salamu, wendo kunizika chafu yangu, nakubali muni wangu, kenda kunisika ndugu sangu, visa sije ulinyi wanangu, kenda kunisika uni wangu, polisi gengi jeshi langu, kigogo mapesi ndo wakubeba mwili wangu, kwa kali pesa nyumbani kwangu.
Acha baria we jamani, au nipingi siku pingi we mwanangu, au nipingi siku pingi chafu yangu, au nipingi siku pingi we mwanangu, au nipingi siku pingi chafu yangu.
Zani Music we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu dura makabila, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu ya we mushizo, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu ya Fazili Chumchu, we mwanangu chafu yangu, we mwanangu chafu yangu, oho.
Wanangu mepatani, amepatani, naulisa mepatani, amepata mana teja kapata unga, chula kapata kanga, kuku kapata banda, malaya kapata danga, masai kapata panga, maiti mepata sando, mune mepata genja, shangingi kapata wanja.
Wanangu nayona yo yo, nayona weki wangu nayona yo yo, nayona Makizube nayona yo yo, nayona Machizi Boti nayona yo yo, nayona
we jamani, magodoro tumeloweka maji, leo tupo mpaka mishare, watoto wadogo mwende mkarare, wakubwa mwendo akamba,
yo yo, wapo ikienda mefeli black, kirudi napiga kikirudi
reverse, twende reverse bus, reverse twende Liva una kata kata, Liva stende, Liva spas, Liva stende,
deliver, come on, Melewa, don't deliver, stranger. Don't deliver, smash. Don't deliver, stranger. Don't deliver,
hey, Prince.
Atia, tia, 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 tia. Where did soundy? Anakusalimia Julius Magiri. Dino Narumba, Balala Kizi. Western Makola, wewe, DMK.
Acha baria. Abala MC shina sita kipaje. Anikiwa na band music. Anakubali sana wasewa vinanda classic. Atimu ile ile shina sita kipaje. Anakubali sana manager Smolda. Anakubali sana wanambwe shina sita kipaji. Watoto ambaga temeke Kinondoni mbaka ila. Wanangu wapwani mbaka bae. Ashokari wewe.
Wewe ni kiwango.